Hezekiah 40:1. Ngonyaka wamashumi amabili nanhlanu wokuthunjwa kwethu ekuqaleni konyaka ngolweshumi lwenyanga ngonyaka weshumi nane emva kokunqotshwa komuzi, ngalona lolo suku isandla sikaJehova sasiphezu kwami wangisa khona. Verse 2. Ngembono kaNkulunkulu wangisa ezweni lakwa-Israyeli, wangibeka entabeni ephakeme kakhulu okwakuphezu kwayo kungathi isakhiwo somuzi ngaseningizimu. Verse 3. Wangisa khona bheka umuntu osimo sakhe sasinjengesimo sethusi ephethe intambo yefilakisi esandleni sakhe nohlanga lokulinganisa wayemi esangweni. Verse 4. Lo muntu wathi kimi, ndodana yomuntu, bheka ngamehlo akho uzwe, ngezindlebe zakho ubeke inhliziyo yakho kukho konke engiyakukubonisa khona. Ngokuba ulethiwe ukuba ngikubonise, yitshele indlu ka-Israyeli konke okubonayo. Verse 5. Bheka kukhona uganga ngaphandle kwendlu nxa zonke, nasesandleni zomuntu kwakukhona uhlanga lokulinganisa luyizingalo eziyisithupha, yileyo nale ingalo nobubanzi besandla, walinganisa ubanzi besakhiwo luhlanga lunye nokuphakama luhlanga lunye. Verse 6. Wayeseya esangweni lalibheke empumalanga, wakhuphwa ngezinyathelo zalo, walinganisa umbundu wesango, ubanzi bawo babuluhlanga lunye. Verse 7. Ubude bekamelo labalindi babuluhlango lunye, nobubanzi balo buluhlango lunye, okwakuphakathi kwamakamelo kwakuyizingalo ezisihlanu, umbundu wesanga eceleni kompheme wesanga sendlini wawuluhlanga lunye. Verse 8. Walinganisa nompheme wesanga sendlini luhlanga lunye. Verse 9. Wayeselinganisa umpheme wesango izingalo ezishagalombili nezinsika zalo izingalo ezimbili, umpheme wesango wawungasendlini. Verse 10. Amakamela abalindi asesangweni ngasempumalanga ayemathathu ngalapha emathathu nangalapha, eyisilinganiso sinye nezinsika zaziyisilinganiso sinye ngalapha nangalapha. Verse 11. Walinganisa ububanzi besikhala sesango izingalo eziyishumi, nobude besango izingalo eziyishumi nantathu. Verse 12. Nomkhawulo ngaphambi kwamakamelo abalindi yingalo yinye, nomkhawulo ngalapha yingalo yinye namakamelo abalindi izingalo eziyisithupha ngalapha nezingalo eziyisithupha ngalapha. Verse 13. Walinganisa isango kusukela ophahleni lwelinye ikamelo kuze kube sophahleni lwelinye, ububanzi buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu, umnyango ubhekene nomnyango. Verse 14. Wenza nezinsika izingalo engamashumi ayisithupha, isango lifingela ensikeni yegceke nxa zonke. Verse 15. Kusukela phambi kwesango sekungeneni kuze kube phambi kompheme wesango elingaphakathi kwakuyizingalo engamashumi ayisihlanu. Verse 16. Kwakukhona amafasitela avaliweyo kuwamakamelo nakuzo izinsika ngaphakathi kwesango nxa zonke, kanjalo nakuyo imengamo kwakukhona amafasitela enxa zonke ngaphakathi namasundu ezinsikeni. Verse 17. Wayesengingenisa egcekeni elingaphandle pheka lapho kwakukhona amakamelo nendawo egandayiweyo eyenzelwe igceke nxa zonke, kwakukhona amakamela ngamashumi amathathu endaweni egandayiweyo. Verse 18. Indawo egandayiweyo yayiseceleni kwamasango ilingene nobude bamasango, lokhu kwakuyindawo egandayiweyo ephansi. Verse 19. Wayeselinganisa ububanzi kusukela phambi kwesango elingezansi kuze kube phambi kwegceke elingaphakathi ngaphandle, izingalo eziyikhulu ngasempumalanga nangasenyakatho. Verse 20. Wayeselinganisa ubude nobubanzi besango legceke elingaphandle libheke ngasenyakatho. Verse 21. Amakamelo alo abalindi ayemathathu ngalapha emathathu nangalapha. Izinsika zalo nemingamo yalo kwakunjengesilinganiso sesango sokuqala. Ubude balo babuyizingalo engamashumi ayisihlanu nobubanzi buyizingalo engamashumi amabili nanhlanu. Verse 22. Amafastela alo nemingamo yalo namasundu alo kwakunjengesilinganiso sesango elibhenga sempumalanga. Bakhuphukela kulo ngezinyathelo eziyisikhombisa. Imengamo yalo yayiphambi kwalezi. Verse 23. Kwakukhona isango legceke elingaphakathi malungana lelo sango asenyakatho nangasempumalanga. Walinganisa kusukela esangweni kuze kube sesangweni izingalo eziyikhulu. Verse 24. Wayesengisa ngaseningizimu. Bheka, isango lingaseningizimu walinganisa izinsika zalo nemingamo yalo njengezilinganiso zasenhla. Verse 25. Kwakukhona amafastela kulo nakuyo imengamo yalo nxa zonke njengamafastele angenhla. Ubude babuyizingalo engamashumi ayisihlanu nobubanzi buyizingalo engamashumi amabili nanhlanu. Verse 26. Kwakukhona izinyathelo eziyisikhombisa zokukhuphukela kulo, imengamo iphambi kwazo. Lalinamasundu lilinye ngalapha nelinye ngalapha ezinsikeni zalo. Verse 27. Kwakukhona isango legceke elingaphakathi ngaseningizimu. Walinganisa kusukela esangweni kuze kube sesangweni ngaseningizimu izingalo eziyikhulu. Verse 28. Wayesengenisa egcekeni elingaphakathi ngesango laseningizimu. Walinganisa isango laseningizimu njengezilinganiso zasenhla. Verse 29. Amakamelo alo abalindi nezinsika zalo nemengamo yalo kwakunjengezilinganiso zasenhla. Kwakukhona amafastela kulo nakuyo imengamo nxa zonke. Ubude balo babuyizingalo engamashumi ayisihlanu nobubanzi balo babuyizingalo engamashumi amabili nanhlanu. Verse 30. Kwakukhona imengamo nxa zonke. Ubude bayo buyizingalo engamashumi amabili nanhlanu nobubanzi bayo buyizingalo eziyisihlanu. Verse 31. Imengamo yalo yayibheke egcekeni elingaphandle. Amasundu ayekhona ezinsikeni zalo. Kwakhushulelwa kulo ngezinyathelo ezishagalombili. Verse 32. Wayesengenisa egcekeni elingaphakathi ngasempumalanga. Walinganisa isango njengezilinganiso zasenhla. Verse 33. Namakamelo alo abalini ezinsika zalo nemengamo yalo njengezilinganiso zasenhla. Kwakukhona amafastela kulo nakuyo imengamo yalo nxa zonke. Ubude babuyizingalo engamashumi ayisihlanu nobubanzi buyizingalo engamashumi amabili nanhlanu. Verse 34. Imengamo yalo yayibheke egcekeni elingaphandle. Amasundu ayekhona ezinsikeni zalo ngalapha nangalapha. Kwakhushukelwa kulo ngezinyathelo ezishagalombili. Verse 35. Wayesengisa esangweni lasenyakatho, walilinganisa njengezilinganiso zasenhla. Verse 36. Namakamelo alo abalindi nezinsika zalo, nemengamo yalo, kwakukhona amafastela kulo nxa zonke, ubude babuyizingalo engamashumi ayisihlanu, nobubanzi buyizingalo engamashumi amabili nanhlanu. Verse 37. Izinsika zalo zazibheke egcekeni elingaphandle. Amasundu ayekhona ezinsikeni zalo ngalapha nangalapha. Kwakhushukela kulo ngezinyathelo eziyishagalombili. Verse 38. Kwakukhona ikamelo nomnyango walo ngasezinsikeni emasangweni. Bahlanza khona umnikelo wokushiswa. Verse 39. Emphemeni wesango kwakukhona amatafula amabili ngalapha namatafula amabili ngalapha ukuba kuhlatshelwe kuwo umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono nomnikelo wecala. Verse 40. Eceleni ngaphandle lapho kukhushukelwa esivalweni sesango ngasenyakatho kwakukhona amatafula amabili nakolunye uhlangolo ngasemphemeni wesanga matafula amabili. Verse 41. Amatafula amane ayengalapha namatafula amane ayengalapha iceleni kwesango, amatafula eshagalombili ababehlabela kuwo. Verse 42. Kwakungamatafula amane omnikelo wokushiswa amatshe abaziweyo, ubude buyingalo nengxenye nobubanzi buyingalo nengxenye, nokuphakama kuyingalo ababeka phezu kwawo izinto abahlaba ngazo umnikelo wokushiswa nomhlatshelo. Verse 43. Izingwegwe ubude bazo bungububanzi besandla zazifakiwe ngaphakathi nxa zonke ematafuleni kwakukhona inyama yomnikelo. Verse 44. Ngaphandle kwesango elingaphakathi kwakukhona amakamelo abahlabeleli egcekeni elingaphakathi eliseceleni kwesango lasenyakatho libheke ngaseningizimu, elinye eliseceleni kwesango lasempumalanga libheke ngasenyakatho. Verse 45. Wathi kimi, leli kamelo libheke ngaseningizimu ngelabapristi abagcina inkonzo yasendlini. Verse 46. Ikamelo libheke ngasenyakatho ngelabapristi abagcina inkonzo yasealtare, bangamadodana kaSadoki aphakathi kwamadodana kaLevi asondela kuJehova ukumkhonza. Verse 47. Wayeselinganisa igceke ubude balo buyizingalo eziyikhulu nobubanzi buyizingalo eziyikhulu, izinhlangothi ezine athali laliphambi kwendlu. Verse 48. Wayesengenisa emphemeni wendlu walinganisa izinsika zompheme izingalo eziyisihlanu ngalapha nezingalo eziyisihlanu ngalapha, ububanzi besango babuyizingalo ezintathu ngalapha nezingalo ezintathu ngalapha. Verse 49. Ubude bomphembe babuyizingalo ezingamashumi amabili nobubanzi buyizingalo eziyishumi nanye ngasezinyathelweni okwakukhushukelwa ngazo kulo, kwakukhona nezibona ngasezinsikeni esinye ngalapha nesinye ngalapha.